Chari chari, wapinzani chari. mbona watakoma mwaka umu wataisoma washagusha ganja choma na pakocha chapa goma
Tumela stampa kana kera najina na nahela napenda na madem na masala ile sanka tumela stampa kana kera najina na nahela napenda na madem na masala
I'm a superstar with Justin Bieber Michael Jackson up for Drake is ninja I'm a police I'm a superstar with Justin Bieber Michael Jackson up for Drake is ninja Bimi solo na bowis Khalifa Usova chai vela ngati Chris Brown Upizi Kalibi, ushai keta Upizi kama pela maga puya lanta Tanga ne senti, njanja Usova chai vela ngati Chris Brown Upizi Kalibi, ushai keta Upizi kama pela maga puya lanta Tanga ne senti, njanja I'm a superstar with Justin Bieber Michael Jackson, Apo Drake, Izinja Apo Maporisa, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apo Drake, Izinja. Bimi solo na bowis Khalifa. Usova chai vela ngati Chris Brown. Upizi Kalibi, ushai get down. Upizi kama pela maga puya lanta. Tanga ne senti, njanja. Usova chai vela ngati Chris Brown. Upizi Kalibi, ushai get down. Upizi kama pela maga puya lanta. Tanga ne senti, njanja.
Show why me Mr. Money no they waste time Mr. Money want to ease your mind Hello You carry back a letter filo filo Come take a phone no go to ghost to go Let you go pay what the kilo kilo
Come at
tingaza kumatingaza. Shina saino falapa Agata from Osapafu ni ulala nishilu japa nishilu japa. Omwaje bota nidimiga pa. Anu laki nonsense ya kubota. Anu laki nonsense ya kubota bota. Nishilu japa. Omwaje bota nidimiga pa. Anu laki nonsense ya kubota. Anu laki nonsense ya kubota bota. Sunga, sunga la ja 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 sunga, sunga sunga sunga, sunga la ja 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 sunga, ulu sunja ja, sunga, sunga sunga sunga, sunga la ja 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 sunga, sunga sunga sunga, ulu sunja ja. Asaru, orimusa, asaru, orimusa, asaru, orimusa, asaru, orimusa, asaru, orimusa, asaru, orimusa, asaru, orimusa,
you see when you look at me. Sunga la ja ko maju badi. My problem is that you sabi o. Pop party for the poop party o. Agata o ya takbada. So you dey white mini. You know see uba o ya bakada. Shobanka you go shobada. Ele sunga. Sunga la ja 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 sunga. Carry your matter for head like Oshuka. VVS is on my neck zero fuka. You dey puka see give me shuka. Cause you know you carry you give me supa. Ele sunga sunga sunga. Oya timo abata biti konga.
Hello, you carry back a letter filo. I'm a jack up on a good day ghost. You ready to play what they kilo kilo. Kuma tingaza, kuma tingaza. Shina sa ino palapa.
Aladini ashake.
I'm a logo, puni sofo. Bobo ishuru re otanyoko. Enwe unigbe unimofo. Omo yiko, akwalolo vimbeko. Say uno like designer. Abi you no like to gapa. If you gila gati gaga, you got to shock wet.
Here we go.
Palazzo, jiggy, boja, for the reason. No sleeping, no man, no dunning. Calvating, yak, yak, for yami. My chiro, shamo, yami. Put the mata, mota, me. Beba, me, shami. Come on, come on,
come on, come on. One, two, three, come on.
I don't feel like, oh, I don't feel like, I'm not my type. If you be good. As you can see, for overseas, and if I'm Mr. Money, all over, but I'm on it. It's going, cause Oshi, you love me, but Wagushi, Versace, could any say who? Bauteku, but you say who? Come on, dog, or could you be?
Here we go!
I'm a lazo, jiggy,
but
I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm
a lazo, jiggy, but I'm a
lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy,
but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but I'm a lazo, jiggy, but
my middle, which one a good luck?
Which one
I say, bad boy, I'm single.
Oh, wow.
20 girls a good luck. It was you, you're a massive party, done the start, everybody done the dance. It was you, you're a massive party, done the start, everybody done the dance.
DJ Spinoza,
all of our Demia Shaker,
all of our Demia Shaker.
Padi mi osu lo, to di gba ti ba ni ko boku lo. Alaye mi sare te button lo. Gbogbo nkan kolo ma fin jogo jojo. Ka lo se shopping jo. I know they send that they drop my life. 100% we dey gbadun lo. Awon ti o fe wa ko ma struggle lo. The money lo cause I don't buy shit. Now everybody want to tear my shirt. I just blow but omo I know myself. Before them use me I go use my sense. My sense. Omo ba don pa se. Anita nita 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 go dance. Omo dudu omo kupa mi lo ma fe. Enjo ba meji lo lo ma je je je. Asala alaibo. I get too many many disciples. shama rara. You want to call me gonna put down my tona. Cause it's the para pass your mother. Para daddy sella. You for camellion. Motive one baby. The money long cause I don't pass it. Now everybody want to tear my shirt. I just blow but I'm all I know myself. Before them use me, I go use my sense. My sense, I'm about to pass it. And it, and it, and it, and it, I go down set. I'm on the door, I'm a cook by me, love my friend. Range over me, chill, love my jet.
You don't try, no do, but that pressure now, nothing better now. Feel the pressure now when you come to my face. Come to my face. See as I spray the dollar now, that's intentional, international, unconventional grace. Conventional grace. It goes down when my G's connect. No disconnect. Are the cat crews forget? If you talk, you collect. It goes down when my G's connect. No disconnect. Are the cat crews forget? If you talk, you collect.
She, I'm a I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga. Niko yang kwa iwa iso Ayiki shalewa Iwalo na liwe situmiza mtu Kwena liwe sijanyacha mtu Iwalo na liwe situmiza mtu Kwena liwe sijanyacha mtu
Na magoma kipigo kwa klabu mtiti Ninachojua masela Upo mtani kuna dhiki ndoma na singi shihela Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera Watu wanataka muziki Mara kumi mwanangu wa Cinderella Ea pendagi makiki Ona nana umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Ni majirani wameanza kunigeza Umziki na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Ni majirani wameanza kunigeza Amya teacher Teacher Konde Teacher Teacher Konde I'm your teacher Teacher Konde Teacher
muziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Muziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Inachojua masela, uko mtani kuna dhiki ndoma na slingishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Otu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ea pendagi makiki ona nana.
Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Amya teacher.
Shows up as on indoors, I'm on my work platform. Wow, wow, malini Ineza kaluti lilili Ineza kaluti lilili Mbira na machete stoksini Anguzu kutu nkete malini Ineza kaluti lilili Bata senti filimi Lilili Ibata senti filimi Asenti filimi Mbira na ma Ile mamba ya izala Iyo ni vele ya mkobos Iya ntiti ngondo Iya tlala omkondo Iyo ni vele ya mkobos Iyo ni vele ya mkobos Ile mamba ya izala Iyo ni vele ya mkobos Iya ntiti ngondo Iya tlala omkondo Iyo ni vele ya mkobos 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 Io ni vele ancora, io ni vele ancora,
Wala 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 w
Wala 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 we la di wele. Wala 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 we la di wele. Wala 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 we la di wele. Aba di ding dong pela le skin sans pela le ngela ning pela le man. Saba dribble dong pela le hinam pu pela pela ngela ne pela le man. Aba di ding dong pela le skin sans pela le ngela ning pela le man. Saba dribble dong pela le hinam pu pela pela ngela ne pela le man. Aba di ding dong pela le skin sans pela le ngela ning pela le man. Saba dribble dong pela le hinam pu pela pela ngela ne pela le man. Aba di ding dong pela le skin sans pela le ngela ning pela le man. Saba dribble dong pela le hinam pu pela pela ngela ne pela le man.
Fighting, I saw me to look. Gelato, honey, oh baby. baby, smile, di, di, di. Baby, kona, kona. Waka, waka, when you enter, I'm a licha. Baby, kona, kona. Will you give me sugar, wala, wala. Macho, Mona Lisa. 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 Girl, I'll be foolish if I don't let you indulge me. Your lips like poison. Give me sugar, wala, wala.